spacegospel.com.
Asai.
Mabendera na pepea pepe, vile Mungu menitetea tete. Kwa mbawa kama tai na pepea pepe, vile Mungu menishindia yote. Nikianza kusimulia, nina ni hata niamini. Kule Mungu amenitoa, ni siri yangu moyoni. Nami leo nasimulia, amenipa thamani. Kule Mungu amenitoa, matopeni topeni.
Kila nikiangalia, kushoto kulia, umenizunguka mimi. Nami nakuimbia, shukurani pokea, pokea shukurani.
Umebadili story, umebadili ya kale.
Tena we umenifanya ningare, Yesu.
Kama tai na bebea, bebe. Vile Mungu menishindia, nishindia yote.
Kama bendera na bebea, na bebea, bebe. Vile Mungu menitetea, nitetea, nitetea, tete. Kama tai na bebea, na bebea, bebe. Vile Mungu menitetea.
Nguvu wazimi yao, mungeze ya nguvu wasie na wezo.
Mana yeye, tie Mungu, siye shindwa chambo.
Bali wao wangojao Bwana, watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa.
Kama tai,
watapiga mbio hawatachoka. Watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia, wala hawatazimia.
Na bebea, oh, umenitetea, umenitetea,
hey, hey.
Na bebea, oh, umenitetea, umenitetea,
hey, hey.
I lift you higher, my beautifier, you have taken away the shame. You lift me higher, you my desire, I will never ever be the same. I lift you higher, my beautifier, you have taken away the pain. You lift me higher, you're my desire, I will never be the same again.
Oh, na bebea, kama bende bendera, eh, umenitetea, nitetea Mungu, eh.
Na bebea, oh, umenitetea, umenitetea. Bebea, oh, umenitetea, umenitetea,
hey, hey.
More music at spacegospel.com.
Kasha makes massage.